ke ogujona. Listen, koma so uti oleshe, kosi so uti oleshe, pelu agbara, agbara, eh, agbara, eh, agbara, agbara, eh, agbara, agbara,
Agbara Ola, Agbara Ola, Agbara Ola, Agbara Ola.